kinke lutho kangingena lutho angikhala mise kenza Yeah, I'm a fool.